Radio Pulpit, 657 AM.
Igama lakhe alidunyiswe, igama lika Jehova, igama elinamandla. Indeed, hallelujah. He is worthy, he is God. Uyinkosi yamakhosi, ke Jehova, ke khosi yadikhosi. Holy Life Family, nginabo la e-studio bazalwane, sisho sisonke, sithi hallelujah, hallelujah, praise, praise Him, praise God.
Praise Him, shout out His name, and praise the Lord, His word, hallelujah.
Ngaphambi kokuthi ngibingelele, ngisho nje ngifuna ukukusho. Ubani o leader this song?
O leader this song umama mfundisi sekhaya umama mfundisi
impela. Yeah, mina bengithi nizothi ulo. Ngapha ku right noma ku left. Ithi ngi confess I'm disappointed. Ukuthi akekho la. Kodwa ulalela ngithi asekhaya.
Amen.
Wow, what a powerful worship. Praise him. Yebo akekho omunye kumele simdumise nguJehova kuphela. Uyena ofanelwe indumiso. Ngiyacabanga ukuthi nani njengoba nihlangene ni group Holy Life Family nihlanganiswe yikho ukuthi nimdumise uJehova.
Kunjalo mama.
Amen. Sanibonani ke, sanibonani, sanibonani ngiyanamukela la ekhaya. Kyalamohela mohai kutlile ba bangare ba bua sesotho ke ya setseba le nna go tlo ke ya sebua ba neso ke ya sebua ka nnete a sekale ngalang nga go right ke na le mang ka mo right.
Okay, ka right ke Elsqueeni.
Okay, Elsqueeni o tlo ha le hantle ke kopa o sa tshaba mic wa hao gore ke gone go hutla ke re.
Okay, ke Elsqueeni ke rata o dumedisa ba mamedi ka lebitso la Morena Jesu. Amen.
Amen. Amen. Oh, ile voice nje yabantu abaculayo ne?
Yeah.
That voice ka reng itshile. O ka re batla di lemon every day. And then ka mohare ka mo ke na le mang?
Ka mohare o na le ntate Buang.
Ntate Buang.
Yeah, le nna ke nke monyetla ke dumedise ba mamedi. Mere leboha ho ba kwano.
A ile rona re leboha ka nnete ntate Buang hore o be le rona. Ngaku o left lone? Yeah, ngaku left snobani.
Ke morutipule.
Morutipule.
Ra leboha ka nnete.
Amen. And sinobani ngale
o sis Macy.
Amen. O sis Macy.
Amen.
So hale feletse. Unfortunately studio sa rona se gone ho nka group ka ofela. Gare ai ke tlang ka baba ifo and ke a tseba hore ka ofela ha lona lena le role e important e le dlalang mo groupong akere. Ere ke thome hape ka mo Osqueeni. Osqueeni ona role ya hawking.
Okay, Osqueeni ka monana ena o bina soprano.
Soprano. Ya to soprano mo ai I'm tembo. Ya pumi soprano kule voice.
Pumi soprano.
Anga ushayile note phezulu ngizo. Ai angikholwa. Ushayile note phezulu ngizo.
Oh Jesus. Aya pumi i taba ko fela re tswa ko eventing.
Oh, I voice out high so vela.
I voice out high so.
Oh, no opela haholo. Bo sabele
go conference.
Okay.
So hey ke yona entse tjena, but hey ke yona taba ya go Osqueeni ka nete mo groupong o bina soprano.
Okay. And ntate bua ngena?
Ntate bua nche o bina tena.
Okay.
Bass sometimes wa leader.
Okay.
Amen.
Muruti pule.
Mfundisi ukule tena.
Okay.
Yeah, ne nokulida manya.
Yeah. Okay.
Di LP na mo. Yeah,
I'm okay. Hey, ikama lika mama konje bani futhi?
Ke Osmis.
Osmis. Wena Osmis udlala role efing.
Na ke bina alto.
Alto. Ya nka dumela ke a utlwa hore voice ena ke alto a ona taba ya hore he re tswa eventeng ena ke a utlwa ka nete hore ke ya alto. So i Holy Life Family i hlanganiso ubani ke mang a founder ya the Holy Life Family?
Motabeng ya founder ya Holy Life Family re le group rena le ntate Moruti a biya mophete jalo ka group e bitswa ka gore ke Holy Life Family.
Yeah.
Ke group e sa le bina kerekeng. Le bitswa la ministry rena ke Holy Life Ministries International.
Oh.
So group ke Holy Life Family. So motho yo ile moqadi ke ntate Moruti ka tshutsumetso ya modimo hore hana kwentseya ke before ba teng hore o tla ba le group.
Yeah.
E tla sebeletsa mo ditabentsa ho bina wela ke ditsoseletso ngwela ke so ya ba he o qala group ena ya Holy Life Family.
Ngina lento ukuthi niqaleni neli tap and clap.
No.
Ntse le bina ka di instrument.
Yes. Yeah.
Oh, okay. And then it tomaning group ke lena le mengwa ha e meka ile together.
Really group well ha sala re sebeletsa ko kerekeng ne. Le ko ditsoseletsong. So ka ba ka la gahleo ya ntho yo batho ba e bonang e etsa hala modima e etsa ha group e sebeletsa. So yaba morao kwa 2005 ke mo ri len ra qala ho hatisa album ya rona pele ene bitswa ka hore Jesu ke morena.
Okay.
And then ha morao hatla le bitso la Jesu. And then yabo raro yaba magofola yabone yaba live in worship mo yona live in worship ke mo la mo ileng ha ba le group pina e ileng ratwa le fatse ka ofela e bitswang gore ke ha ona qalo ore re a rorisa. So ke mo group ile a qala ho bona hala ho tsiba hala. And then rabale project number 5 feeling khanya modimo e ofitela ha jwale we about hoetsa project number 9.
Wow.
Yes ma.
So album ya bui 9.
Yes.
Yo. Os Queen uyazi esikhatini esiningi mo hona leng le baba ka ibo memo groupung
bomme ke
Le four.
Okay.
Yeah. Whatever hangata mo hona leng bomme whatever hona le di wa bona di ntotsa jwalo. So lona letsa jwang hore le bomme le dule lentse le utlwana gore ho be le peace nje.
Okay, hey. Jolo khanta te bua nga hlalusitse hore rona re le group ya Holy Life Family ha re batho fela ba binang as batho ba hatisa ba dire batho ba bitsitsweng and then under leadership ya ntate Mophete as a hlalusitse. So hangata ntwe modimaretse ditsonyana e le mohau ke hore hangata ra rutwa. And then le ditaba go thaletswa lentso la modimo esrele batho ba pulusitsweng hore ke nete ha batho ba phela mmoho kana go tseding ho tsamaeng ha tsela ho ba le dintho ba as batho ba rutilweng as batho ba tsamaiswang ke lentso la ntate modimo ho ba easy for rona hore ha hona le taba e itseng re lokise jolo ka re dula re le together re bana ba motho ra tse bana. And then le taba ya bophelo ba thapelo le taba ya bophelo wa gore motho pulusitswe that on its own ke yona e thusa motho re ho tseba ho phedisana ha mo as batho ba bana ba ntate modimo ke yona e tsang hore re tsebe ho phedisana ha mo and then re ne re tswele pele as bana ba motho ka ofela ha rona.
So how about ha tile di khonse wetsang ya go khoneng ya ha or ntate modimo ke tsore ke sa best please wetsa jwan
hey ke lentse la modimo le re guiding as ke tshulo. So Bible ya bontsha re tshwanetse ho lukisa ditaba because kana ko eng motho kana ya khone mari ka hare o segaete. So nthwe bohlokwa etse bang hore e lukise e bolaye whatever e ka bang ka pelo ke ha o buisana le motho and then e lukisa ditaba and then re gona ho tswella pele ka taba eo. Yeah.
Moruti Pule ha ko shebile ke bona ka re ko wena peacemaker am I wrong mo group ene hanga to he tlo thoma ba re Moruti Pule o re bulele ka thapelo ke wrong I'm not
ha ke no tshwa I'm sure that ke tla go right say maybe 40% 20% or so like but bachulo before ba batho ba babinang or before ba batho ba bitsitsweng full time re pulusitswe
yeah
ntwa bohlokwa ke
ha motho a pulisitswe o swantsa phela behavior lo ka batho ba pulisitswe
yes
and then ebe ho tla kena ditaba tsa di calling ho tla kena ditaba tsa eng
yeah
and then ntwengwe thusang hape jo lo ka house queen a setse a tsholo ho tla ho nna hona tjena hore ha o na le a gift without a covering it's as good as dead.
Yeah.
So ha motho ana le talent ana le gift ma asina batswadi usina you know but whatever with baba o shebileng
baba
o guide baba o guide
yeah
ho tlo ba le mathata o mong o mong o tla ka na ke ba ka di suggestion tsa ha ke batla retse so wa bona so kanthe ha ona le batho ba go le create guidance and then ho ba right wa bona
yeah
le ha di daba di le teng vele di issue di tla ba teng vele ho se dumelane ka something ho se bone ntwa ka o tswana ho tla dula ho le teng
yeah
but ntho e thusang ke ho tseba hore ha ba ne ho na le somewhere mo re se sebetsang hantle teng we sit down we talk ra lokisa
yes because ha di issue di sabe teng nna ho ya ka nna ho hona le pretense engata tla be hona le pretense engata because there's no way moba to ealing group o tsola hore gwa flowa and then a gona anything ealing hore e etsa hore go be le ho tosa tosana wa bona ausmacy he when I ngathi we love yazini angazi maybe ngiya ngom prophet namhlanje Usmacy u lawyer othi mokukhulunywa avela thule nje babe babutsisa hore Usmacy u teng ka mona Usmacy
hey yeah ke khona mo profit but yeah eqinisweni ikhona ikhona leyo part
yeah
yokthula ikhona yona kakhulu but ke hayi nokukhuluma isikhathi sokukhuluma ngaso
siba khona so when neminyaka emingaki une group
since group yaqala
ngo 2005 wow
even before that
even before that
yes
yeah,
okay
before
so ithi ngi understand kahle le ndaba so ninonke nilunga lebandla le holy life ministry so nonke nje nilunga lebandla
sonke
oh that is why nihlezi isikhathe side kanjani so kushukuthi i language ekhulunywayo niyayi understand
yeah
imfundiso ezingaphakathi esontweni niyazi understand akekho umuntu ozophuma ngaphandle bese uyangena likopa kopantse libe libutsu khanti ubuhanga ari mutlu hore oring so liya utlwana nje lele ka ufela ha umong ari niyakwazi ukuthi nje nihlanganise lento so Usmacy ubona usazoqhubeka and 10 years to come une group
kakhulu as long as uJesu angakabuyi ngiyaphambili nayo
uyaphambili nayo yini okwenza ukuthi uhlale la uhlaliswa yini
le group le ukuya ngami nokubona kwami ayifani namanye ama group ihlukile kakhulu because tina asihlabeleleli imali ukuthola imali whether siyayithola whether siyitholi uJesu seseyinkosi
amen
siyaqhubeka sikhonza uNkulunkulu as long as abantu basizakala through umusic wethu as long as abantu abagulayo baphola through umusic wethu sisakhonza uNkulunkulu siyaphambili
niyaphambili yebo ntate buang wena seloko une group nawe uqale nayo ne
yes ma'am
yes so seloko une group mhlambe uma ni lutlwa batho ba bua ka ntle ba bua ka holy life family ba fa di testimonies tsa bona ke di testimonies tse jwang tse leng hore le na le ho di thola ha li le ditsoseletsong ha li le ko letlabeng le ministera ko teng
di testimony ke tseng a thaholo mama tselong hore kana go tseding a ke tsa mhlala ka binary tse e kitseng re ya rorisa di testimony tse ding go re fela mothai ma metse le ha sa pholoswa o mong o ila nka Jesu ka bakala o bane o na ma metse pina yena and then kana go tseding even batho ba bamba sa ukling puo ya Sesotho oreng but ka bakala botemba modimo bo ba nteng ha re sebeletse hangata re thola mapaki a mangata. We have go ha re na le ntho tsa di worship night.
Yeah.
Mo e leng hore ke nako e kgethileng re ban le yona le Modimo. Most of the people ba tang go worship night tla o jetsa hore eish ke ne ke batla hore Modimo a etse se itseng. Ke bone Modimo a ntlholela, ke ne ke sa thole bana. Ke bone Modimo a ntlholela, ke ne ke sa thole mosebetsi. And mapaki ao a wetsa hore o khothalle o tswella pele le Modimo ho bona ha Modimo a araba ditlhoko, ha Modimo a iponahatsa botemba ha ifela ke ona e gore.
Yeah, and yes, into engiyithandayo la kunina ngibona i unity and ngibona uthando, ngibona i family. Ngiyathemba ukuthi uma ninonke ningumndeni under i khaya lika baba ubabani
Abia Mopete.
Yes, under umfundisi. So nibambe kanjalo bazalwane. Ubani okhona la okuthi kunengoma esinayo la oyilidayo. How ka sheba ka mo screening ka mo wa di bona dipina tsa lona mo. Ke tsona tse rena leng tsona. Ke feng e leng hore mo lona o teng oyilidang.
Rena le a he Jesu.
Ke mang a ilidang mo?
Ke ntate Buang.
Ilira ke ntate Buang.
Yes.
Oh, ahe Jesu. Ntate Buang, o dumedisa Jesu? Or ahe?
Ahe ha se ho dumedisa as such.
Okay.
Ahe, itswana le ha o mofa
o ka baeti.
O ka baeti o mosal o kore seng se mo dumedisa ahe.
Okay.
Yeah, ke o mofa o mo acknowledge.
Yes.
Yes, ha o ka mamela molaetsa pina e tla o bontsha hore handla ntle Jesu ke Modimo. Mangolo ka ofela from Genesis to Revelation a super Jesu le Modimo.
Ahe Jesu. Ah.
Faith, hope and love. Experience victory in your life on 657 AM. You can now buy your favorite programs and series of the past 38 years on eCompanion, Radio Pulpit's own online shop. Revisit programs by beloved presenters like Justice Chungu, Cecile Burger, Esti Geldenhuys, and Pastor Aaron Jelle. Books and CDs from various authors and artists, as well as Radio Pulpit t-shirts, caps, and other branded products will also be available on eCompanion, your one-stop soul food shop. Visit radiopulpit.co.za and click on shop. T's and C's apply. The search continues for top quality South African Christian music. If you are a new artist or releasing a new CD, then send it to Radio Pulpit. For more information, please visit the Radio Pulpit website. That's www.radiopulpit.co.za. Or phone us during office hours. 012 334 1200. Radio Pulpit, your daily companion.
Be doers of the word with 657 AM Songs of Life.
Ahe Jesu. What a worship. Oh, ntate Buang, ngiyayizwa manje. Ngiyayizwa manje.
Amen.
Ukuthi nje uyaguqa phambi kuka Jehova. Uyazi uletha nje konke kuyena.
Amen.
Uthi uyinkosi. Ahe Jesu.
Ahe Jesu.
Ah, kanti uhlabelela kamnandi kangaka. So, asivuleleni incingo lapha emakhaya mhlambe bangathanda ukuthi bakhulume nani. Unfortunately siqale late bazalwane, kodwa angeke ni blame mina, nizoyiblame nina. Niyazi ukuthi why. 0123341322 ngine group la Holy Life family. Konje ni buya kuphi ngendawo?
Okay, si retswa mo Boxback.
Oh, East Rand. Yeah. Okay, 012334 1322 umake uthanda ukukhuluma naleli qembu Holy Life family. Uzwile ke behlabelela besibusisa la bethi ahe Jesu. Iholwa ke nguyena la untate Buang. Ungathumela ne WhatsApp ku 0826572729 noma SMS ku 37871. Bazalwane, iyona indlela le esupporta ngayo abaculi bethu like ekhaya so senza isiqiniseko nathi la kwa radio pulpit ukuthi umculo wa la ekhaya so unikeza ithi ngithi nje 100% why it wants to be 99 tsana to be 100% because uma ninga support uyithina nizo support abobani yes ntate Thabotso Tetsi uthi ungaletsakani extension 8 uthi kidutsi lelona uthi nayo uyabusiseka great show sinemzuzu embalo abazalwane uma ungabuka isikhathi sako sithi 9 before 4 o'clock so 4 o'clock siyabadedela ungase benzisa ke love 8 plus minus 8 minutes osele uma uthanda ukuxoxisana nabo 0123341322 zivuliwe incingo noma ku 0123338699 ungathumela ne voice note ku 0826572729 ayengeke impela ngeke uthi hayi mina angezwe lutho bahle uyazi bangibusisile bangena la ngomhlabelelo bethi praise him babuya bathi ahe Jesu ntate buang so i group le uyibona ikuphi kule minyaka ezayo
kule minyaka ezayo so nka sichong mama ke hore group ka ha rena le na ko re le teng in the industry
yeah
so ka mahawa modimo re fitile di challenge tsengata so motemo le maka kopana le tsona so nako e o re bileng le yona re experience mahawa modimo the platform on tsefapaneng hona ho a bontsha hore group ka mara dilemo tseo tseo di buletseng ha ebe Jesu a soka khutla ka ofela ha rona
ni melapo
ka ofela ha rona
yeah
re tlo feleletsa re batla group ye 1 mo lefatseng holy life family
ho
bane hona le nthwengwe ka bona special ye o leng hore number 1 o sebeletseng ha bona like ha bantse ba minister modimo o etsa nthwengata ha holo so go ya ka monna ke bona nka teng modimo o santana to sebetsa ha holo mme ka bakala hore onara ka botemba hae ka favor ya hae ach ke ka o ke tshonkere ka mara dilemo tseo
yeah
ke ona group e leng hore ke a rata ke ona group e leng hore e tlo sala inze phamisa e tlotlisa modimo
modimo amen and ke rata ka mgo aus queen aneng a bua ka teng hore ka ofela ha rona re a motseba modimo because na ho ya ka nna ha ke bone hore why o tlamaile o bine gospel and then o sa itsebe yona gospel ho ba ne re bua ka the good news o ka botsa motho o mong joang ka the good news e leng hore wena ka bo wena ha o so di amohele and le hore o bo fihlelle ko that good news o fihlelletse joang because hore o understand the good news gore o tsebe mong wa tsona ditabatse e leng Jesu Kriste so nna ke rata nje hore ni sindisiwe
amen
niyamazi lo Kristu enhlabelela ngayi ngakho bosho la babubuwa ngothi ahe Jesu acknowledge hore ke mophulusi wa bophelo ba hao ntatetso tetsi are ke butsise hore mino wa lona wa tholahala go di shopong na
okay ntate mo
mara o sa bua di mabitso a di shop one
yes
just hore yes wa tholahala go di shopong
yes wa tholahala go di shopong
yeah
o ka o thola hape le go di digital platforms
yeah
tse di linten ka ofela
e bile hona jwale ho sebetsa tsona
o so sebetsa hala jwale so antetetso di tsa ka di thola
aka di thola
yes
okay ene go tlile taba tse mnati mo ba re ka di 19 until ka di 20 November le tlabe le recorda your album the latest ne live tabele record a live go so we to theater
go so we to theater
whatever ngi enjoya i live ngendlela eyisimanga because ila ukwazi ukuthi uy express khona ne.
Yeah.
I don't know hor lona le inkajwang life. What's the difference how record a life and then likena ka mo studio ngile record? Os queen. Ke fingo ira tang the most.
Ah jolo ka uchulo ke yona ya life.
Yeah.
Because batho ba le teng le gona ho.
Yeah.
Gore sa modimo ha mo.
Yes.
So how na ntwe monate jolo ka yo ha you limit.
Yes.
Yeah. Wow. Yeah. Oh yeah, mo obatlan teng ho worship ntate modimo.
Amen.
Amen.
Okay, are ready lining. Sa o bona dumelo sa moyeni? Dumelo.
Se sanbona.
Yeah, baba.
Ninjani?
Siyaphila.
Siyaphila ngomusa.
Siyaphila. Ubishop Mapa.
Yeah, Bishop.
Siyabingelela ke kubazalwane abalapha e-studio.
Amen.
Esikungisukumisa kakhulu sisibahle ukuthi basuka la ngabe.
Oh.
Okay.
Kubuzwa balula ukubathola.
Yebo.
Esikubonga kakhulu ke bafowethu nawe sisibahle ukuthi bengilalele ngikufile nje ukuthi bazoduplicate umhlabelelo womunye umuntu.
Mhm.
Kodwa nangithi ngilalele angizwa kinda umculo womunye umuntu.
Ba unique.
So abahlabelelayo siyabonga kakhulu ke sithola into ehlukile bakithi.
Amen.
Wow.
Sela okudile.
So
uNkulunkulu ke sisibahle njoba azobabusisa nje, I'm speaking prophetically. Asithi uma sibabiza bakhumbule umusa abawuthola ukuthi bahlale iminyaka engaka be together bengaxabene kungebona ukuthi abukhukhlukana ngimbono.
Yebo.
Bake basahlangene bayinto eyodwa.
Amen.
Hey. Bishop yazi ngifuna ukunikhipha ama out wena no Mam Bishop yebo.
Sikhiphe mfowethu kanti singeni.
Ngicela ukuthi nginise eSoweto Theatre ngomhla ka 19 or mhlambe ungakhetha u 19 or u 20.
19 or 20.
Yebo, bazobe ba record a live eSoweto Theatre.
Siphakathi sisibahle, siphakathi.
So niyayithatha i-invite yam.
Siyayithatha sisibahle. Unisibeke phambili.
Hayi, ubishop vela ngeke uhlale emuva, kumele uhlale phambili.
Hayi, ngiyothuba nje ngiphumelela. Ngifuna phambili.
Yebo. Ehhe, umphathi weqembu uthi uthanda ukunibusisa ngamathikiti awu 2.
Jesus.
Yebo. Ukuthi nihlanganyele nabo kule ndumiso.
Sizobe sikhona.
Amen. Amen. Hallelujah mfundisi wami.
Ngile kakhulu uNkulunkulu omusa abe nabo abagcine as they prepare bangaziyeli bona laphana bayimithulu umdala wezinsuku abese uyakhula kwi ministry yabo.
Amen. 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 So bonana khona.
Yohlangana khona sisibahle.
Bazokontakta mfundisi.
Bulungile.
Amen. Yeah, and the second ticket or the third ticket is uyakum mphathi wami so keep eye out double or ahamba nga 1-1. Yeah, 1. Okay, so this one's okay, so khuluma ke because they are couple. Okay. And tate Thabo Tsotetsi nawe bathi baya kubusisa nge ticket. So but cela ukuthi usconfirmele kuqala ukuthi uzokwazi ukuya yini, but I believe ukuthi tsakathi Soweto, it's not that funny.
No.
Okay, Muruti Thabo Tsotetsi ke kopa o re confirmele ka WhatsApp hore o tla gona ho ya, and then ba ho bakubusise ngalo iticket. It is lalele la e voice note sizo ukuthi ukhali mambo
uthi
eh sawubona nkosazana samanana befundisa bevakashe lapho ku Radio Pulpit umsakazo tindzaba leti thokotisa manje ke la emabandleni nase etikhundleni tonke nje singabala nakubo bishop nabefundisi bonke nabaculi sinenkinga leyo ukuthi tiphiwe kungasentshana ngetiphiwe noma ke kulimadele livangeli ngenye ukusebenza ngasi ngesiphiwe ngoba umuntu ufika ngena angana siphiwa bese uyasema kube sokufika lo onesiphiwo uthe ukuthi lo bamphala igama lokuthi ngumafika izolo ya umafika izolo ngalo sitshela lutho kodwa uNkulunkulu sompe siphiwo kolona na eli kwakungukudala anabantu azala abantwana laphaya kwafika mafika izolo umprofeta uSamuel manje ke lento le imbulala le evangeli leli ngilokusebenza kungana siphiwo ngoku sabantu lokuthi umuntu akasafunwa nguNkulunkulu kodwa ke yena aphe ngokugogobela abe ngubaba laphethe intanjini lapha afuna ukuphatha manje uNkulunkulu angasamsebenzisi kufuna sicapheleni lokuthi uNkulunkulu abe lokho njalo akithathi sebenzisa njalo 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 kana bobo koze
Kalimambo, kalimambo. Okay, siyabonga ku Ntate Thabo Tsotetsi ukonfirmile uthi uzoba khona. So Ntate Thabo Tsotetsi bazokunikeza double tickets ne, meaning ukuthi umuntu ozohamba naye naye useka ne ticket already. So first ticket iya ku Bishop Mabena kanye nom Bishop Mam Bishop Mabena. Second ticket izoya lapha ke kuNtate Thabo Tsotetsi. So ibona ke abayitholele amathikithi wabo okuyohlanganyela kulendumiso ezoba ngomhla ka 19 until 20 November eSoweto Theatre. Hey, whatever ke batla ho mona ntate buang. Ke mang a performing ha holo ha le go staging.
Yo, mo rute pole.
Ke na performa.
Rena le mme wa go.
Yeah.
What a blessing. Rena le mme wa go.
Yeah.
So she's part of the group. So hi honach. Ke na binampinele the first one that you played.
Oh.
Yeah, praise him.
Yes.
Yo, trying to mourn her being alive.
She's a performer.
Ah, you would be
Bona,
blessed.
She mean business, Halimo Stage.
Yo, well.
Wow. Okay, I start to mourn your friend, la elainini, sawubona dumelo semoyeni.
Sawubona bushi.
Yebo ma.
Bengikubuza ukuthi uma ufuna ukuya, ukuziyela, itikiti, yikuli imali.
Oh yeah ngeke sikwazi ukukhuluma iprice yeticket la emoyeni into bazoyenza bazokontact ithini na oh, okay angeke ukwazi ukuyikhuluma emoyeni inamba yakho ne
okay inamba yakho
ngiyibamba ngicela ukuthi yazi ngicela wenzeni ngicela kwamanje ne ngicela ungithumele iWhatsApp kule number yethu ye 0826572729
okay
ungakwazi kungenzela njalo ma
okay
all right ngiyabonga kakhulu nomyalezo fo bona
No, akho ramandla. Ngiyobona ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi ufuna ubaqesha mhlambe uma unomcimbi bayaphiya khona kanti.
Yes, bazoshiya inamba yabo before baphume emoyeni.
Okay.
Yeah. Thank you mama. Okay, hey isikhathi sethu sona esingasavumi bafundisi bam nabo mamfundisi. Ningabo mamfundisi vela ngoba yebo. Angithi ngiyalifundisa leli vangeli ngomculo. Phela lokho kuhlabelelayo akuhlukile naloko okukhulumayo uma umfundisi ekhuluma epulpit nge-mic. Kuyafana nje. Still usakhuluma umyalezo lapho uhlabelela khona. Osmacy, umyalezo wakho ugcina isizophuma la ungathini?
Into engayisho nje kubalalele ukuthi asihlaleni kuJesu.
Amen.
Asiqhubekeni ngokubeka ithemba lethu kuye.
Hallelujah.
Ayikho into edlula lokho.
Yeah.
Ngoba iBhayibheli liyasho ukuthi uyu umqali nomphelelisi wokholo lwethu.
Amen.
So kukho konke esikudingayo sikuswelayo. Yeah. Masibhekise kuye.
Amen.
And then uye ke ozotake over impilweni zethu.
Ungumqali nomphelelisi. Hallelujah. Murutipule.
Aw. Ke manje ma khutshwana ne fela a reng. Re phelana kong e tshosa.
Yebo.
Mo batho ba bangata ba ba leng discouraged wetsa la nthosengante. Mantsu ya ka ke ho batho ba mametseng ke go fela ha re se ke ga dumela ngore Satan a re discourage.
Yeah.
Ha re se ga dumelang fie hore paralyze. Mare ha re emengthong yo re itse bang.
Amen.
Ntswela modimo le re ene le yena maobane ke yena ka jeno ke yena ka o sa feli.
Yebo. Ntate buang.
Ka mantso ma khutshwanyane. Go re fela na go nyere phelang ho yona. Haibe mo mamedi a mametseng a soka anka Jesu jolo ka marena le mo pholosi.
Amen.
Ena ke yona naka o sana nako engwe. me taba bobedi gore Jesu re molebeletseng wa khutla o finyana.
Amen.
So ba ho ba mo amohetseng ba pholositsweng ha re pheleng bophelo botla etsa re hatla re tsamaye
ka nete.
Amen.
Sis Queen sivalanga inge queen.
Amen. So nanka tshofela hore re a leboha haholo ka ho radio pulpit ka nete ho rekisa mmino wa rona le hore dumela ho tla today, and then re leboha haholo ka nete support ho ba mamedi e re tholang. Mme le nna jolo ka bana beso ba setse ba tsholo ka nete ke dinako tsa ho qetela ha re duleng ho morena Jesu. Re mo pheleleng a tsejwe ka maphelo a rona.
Amen. Amen. Tate Buang, lento ishoyo, it is very important. So before ngizontetela singakhuleka nabo bonke. Akusho ukuthi this is Radio Pulpit and akusho ukuthi wonke umuntu omlalelayo u Radio Pulpit sekamamukela uKristu njengomsindisi.
Yes.
So mhlambe kwamanje ukhuluma uthi uyazini ngicabanga ukuthi isikhathi sokuthi ngimthathe uKristu njengomsindisi.
Yes.
So rika rapela libona.
Ya rito kopanda temoro tipula rapela libona.
Okay.
Okay. Hohle mo ba mamedi mbaliteng. If you feel impressed in your heart go tswantse go khutlela le morena Jesu, ha re tse thapelo ena. Ntsale mo go ka mantswana re morena Jesu.
Morena Jesu.
Ke a leboha.
Ke a leboha.
Ka mo hawa hao.
Ka mo hawa hao.
Letsa tsinda ka Jesu.
Letsa tsinda ka Jesu.
Bophelo ba ka ke bona.
Bophelo ba ka
ke botlisa ho wena.
Ke botlisa ho wena.
Ke hloka thuso ya hao.
Hloka thuso ya hao.
Ntshwarele.
Ntshwarele.
Dibetsa ka tsohle.
Dibetsa ka tsohle.
Ke a o amohela.
Ke a o amohela.
Ho robe morena.
Ho robe morena.
Le mopholosi wa.
Le mopholosi wa.
Ngola lebitso la ka.
Ngola lebitso la ka.
Bukeng ya bophelo.
Bukeng ya bophelo.
Ke a leboha.
Ke a leboha.
Ong kamohetse.
Ong kamohetse.
Ke ngwana hao.
Ke ngwana hao.
Amen.
Amen. Amen and amen. Sicela nishele ama contacts uzwile mama la beka thanda ukuthi anga mhlamba nganithola ani invite nize ebandleni nizodumisa nitholakala kuphi?
Kena ke check fela first day.
Okay, I number ka bani ka manager?
Renale.
Okay. Yeah.
Renale Dr. Moloto or
okay.
Dr. Mangena. Ba ka mo phone lang.
Dr. Mangena.
Yes.
Okay.
On 079.
All right, are di kwale mo 079
499
4305. 4305.
Yes.
Okay. Iyona kuphele inumber.
Renale tsa office 011.
Dr. Mangena ne?
Yes.
Okay. And then enye ithi 011 916 236 2379 79. So Dr. Mangena banga mu WhatsAppela noku mu WhatsAppela ikhone WhatsApp lana. Yeah, ikakhulukazi mayelana nale ndaba ka 19 to 20 ne.
Yes.
All right. All right, thank you so much. And then go social media nitholakala kanjani?
Ko Facebook baka baka checka ke page ya rona ke Holy Life Family.
Mm-hmm.
And then baka like our page and follow us there. Our Twitter handle ke Holy L Family. And then ko Instagramo ke Holy Life Family.
Yeah.
So baka checka mo.
Yeah. And bazalwane men ba checka ne. The tallest ke yena mo ruti pule. Re leboha ka nete ke yena modimo wa rona. Siphuma nabo la e Holy Life Family. Ah, ya bona nje njoba be sha kanje. Ah, tla be kana uri ma mo ruti pule ne.
Mama mo ruti mo pete.
Hey, ke yena motshotlebeng a bini sa batho. Re re modimo wa rona.
One vision, one voice, one message. Radio Pulpit 657 AM and 729 Cape Pulpit, impacting lives from Gauteng to the Cape.
The search continues for top quality South African Christian music. If you are a new artist or releasing a new CD, then send it to Radio Pulpit. For more information, please visit the Radio Pulpit website. That's www.radiopulpit.co.za. Or phone us during office hours, 012 334 1200. Radio Pulpit, your daily companion. Reach your customers in the car, at the office, at home, or wherever they are, night or day. Through advertising with Radio Pulpit, you can reach a large, unique and loyal audience in a most affordable way. With over 500,000 people on our various platforms, from Gauteng to the Cape, you simply cannot go wrong. So advertise today. Contact us on 012-334-1339. Or for advertising packages that we offer, go to www.radiopulpit.co.za. Terms and conditions apply.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.